futhi ushibe nje lokho kuzikeze utabule iBhayibheli indlela esi usuthathe incwadi yesambulo nencwadi kaExodus noGenesis futhi manje ngiza ekhaya ukuba ngizozingela izinto ejeje ngubuqotho yiloko nje kuphela okukhona kukho ukuba qotho nje futhi mfowethu Roy uhamba nini na kusasa kulungile ngakho ke siyathanda ukuya ekhaya ngalesi sikhathi sonyaka ngakho ke kungoku sifuna ukuphumula ngehle ngamaphawundi angamashumi amabili selokhu ngikubonile ngifike ezikalini ngenkathi ngisuka kulomhlangano bengisinda ikhulu namashumi ayisithupha nanhlanu futhi ngabuyele emuva ngasinda ikhulu namashumi amane nanhlanu ngakho ke ngizwa sengathi izimpahla zami zicathakela phansi ngakho ke ngehle ngenqwaba yesisindo futhi elingenelekazi namhlanje liyaphuma udade othandekayo uthe mfowethu Branham ngikhulekele ukuthi ngehle nami futhi lona lilincanyana ohlangothini olunamandla ngakho ke ngilitshelile woza nje hamba ushumayele kanzima impela ngakho ke lokho ukuthi akube yikho konke engikwaziyo impela kuzokwehlisela phansi kodwa masinyane siyoqeda ngezinkathazo nezivivinyo bengicabanga ngobuguga niyazi eminye iminyaka emibili ngizoba namashumi amahlanu hewu ngiyakhumbula ngenkathi uFrankie Webber efakile uneminyaka ethi ayibe mibili ubudala kunami ufake ikota yomnikelo wakhe wosuku lokuzalwa lapha futhi ngiqhuntsule iso lami ngase ngicabanga hey Frankie Webber iminyaka engamashumi amabili nenhlanu ikota yekhulu sekunguhafu manje akuthathi isikhathi eside kuyasithatha na kuyaqhubeka ngqonje angeke sihlale isikhathi eside namhlanje kuseni nje ngenkathi umfowethu othandekayo ubeletha lowo mlayezo omangalisayo kakhulu ngineqiniso sonke siwuthokozele futhi kwenzekile ngacabanga ngokuthile ngenkathi yeshumayela emuva lapho futhi ngicabangile mhlawumbe inkosi ingahle inginike umbhalo ngalokho ngibe naye ukuba afunde okunye kulobu busuku ezwini likaNkulunkulu elibusisiwe futhi manje imizuzu embalwa nje yokukhuluma bese kuthi ke sizokhulekela abagulayo njengokwejayelekile futhi ngolwesithathu ubusuku ngalolu lwesithathu oluzayo ebusuku uma inkosi ivuma ngizothanda ukuqala incwadini yamaHebheru uma kulungile futhi incwadi yamaHebheru okwesifundo bese kuthi ke mhlawumbe ngesonto kuseni noma ngesonto ebusuku ngiyiqhube bese kuthi ke ngobusuku bangolwesithathu obulandelayo mhlawumbe ngiphinde ngiyicoshe futhi ngilokhu nje ngiqhubeka nokuzungezisa lokho empalweni futhi kunezinto ezithile engiziqaphelile ebandleni njengoba ngihamba nje ngidlula engicabanga ukuthi bekufanele kufundiswe kancanyana niyazi izinto ezibonakala zithamba ziyaphansi kancane futhi ngicabanga ukuthi besingakucosha lapha kumaHebheru yesahluko esihle kakhulu indawo enhle kakhulu kuyifunda manje umfowethu Neville ngangizo lokho kufika emqondweni wami ngehla futhi ngine testament elisha nje lapha futhi ngifunda kwi Collins Bible ukubhalwa kukhudlwana ngine emuva kokuba sengicishe ngibe namashumi amahlanu ngifanele ngiliqhelisele kude kakhulu kusuka kimi ukufunda lokho kubhalwe kwakuncane impela ngokukhanya okubi noma kanjani futhi ngiphumela ekukhanyeni kwelanga futhi ngibe ngisalokhu ngikufunda kodwa lapho ukukhanya kuba kubana kancanyana ngifanele ngiliphushe liqhele futhi udokotela ungitshele ukuthi masinyane bengizoba nezibuko zokufunda futhi ngambuza amehlo ami belilibi na futhi wawahlola wathi qhabo ishumi ishumi lokho kuhle kakhulu amashumi amabili ajwayelekile futhi ishumi nanhlanu ishumi nanhlanu lingcono futhi ishumi ishumi ngokuthi lokho kuphela abengakufunda ngakho ke bengingafunda noma kuphi lapho efuna khona ebangeni ukhipha ukuthile futhi ngaqala ukufunda ngenkathi yesondela kakhudlwana ngangilokhu nginenza futhi nginenza ngama lapho sekufike icisheko kungaka wathi ho ya usudlulile amashumi namane ngase ngithi ya wathi awu ngokwemvelo izinhlamvu zamehlo akho ziba yizitshaba wathi manje uma uphila enhle impilo ende uzothola ukubona kwakho kwesibili ngiyethemba ilapho ungaphinde ufunde khona futhi kodwa niyazi bengicabanga nje lokho akusekude kakhulu kulokho isikhashana nje futhi Tony lokho kubi akunjalo na qhabo akunjalo kuyinto ebusisekile sengiyaguga ngenye indlela futhi ngibamusha kwenye ngoba ngiya kulowo omusha ongafi umzimba obusisiwe lapho mfowethu akuyi kubabikho lutho olungalungile lapho futhi nje ngiphilela leso sikhathi lokho kuzoba kuhle manje ngaphambi kokuba ngifunde indikimba yokugcina yokuvala izwi nje kuye sisakothamisa amakhanda ethu siyakholwa nkulunkulu somandla ukuthi uhlose ukuthi abantwana bakho bajabule akuhloselwe ukuthi thina sihwaqabale futhi sibe lusizi ngokuba kulotshiwe ukuthi inhliziyo ethokozayo yenza kahle njengomuthi futhi siyathanda ukujabulela izibusiso zakho nokuba nalenhlanganyelo enkulu ndawonye futhi njengoba si njengamakholwa ezwini lakho sihlanganyelanga sezwini ilokho esikuzele lapha akusikho nje ukuzwa umlayezo kodwa ukukhonza nokuhlanganyela nawe ngokufundwa nokushunyeyelwa kwizwi manje Nkosi wena usoze usidumaze ngineqiniso uzosibusisa kulamahora busisa umelusi wethu odumileyo nolungileyo Nkosi siyakhuleka ukuthi uzoba naye futhi njengoba ngimqaphelile namhlanje ekushumayeleni kwakhe nokumbona lapho emamatheka ngenkathi eculele loculo masinyane ngiyobese ngiqedile ngezinkathazo nezivivinyo futhi labo dade nokuthi balicule kanjani ngokuzungeza indlwane eyakhiwe ngezigodo nemihlangano yokukhempa futhi kuzoqedwa ngolunyelo lezi zinsuku futhi khona ke uya kulokho kuphumula okukhazimulayo manje baba sibusise njengoba sifunda izwi lakho futhi silifundile futhi sivuselele izingqondo zethu nezinhliziyo futhi khuluma nathi kulobu busuku futhi lapho inkonzo isiphelile futhi siqala kuye emakhaya ethu kwangathi singathi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini ngaphakathi kithi lapho ikhuluma nathi endleleni na ngokuba sikucela egameni lika Jesu amen manje ngomlayezo omuhle kangaka ngempela ubuvangeli njengoba sibe nawo kulokhu kusa futhi bengicabanga ukuthi niyazi ifothi devili ubekhuluma ngokondla ngokweqile abantwana okungukuthi ungakwenza kodwa manje kulobu busuku sithi ukukhuluma kancane senzele ibandla lokhu nje ukukhuluma kancane ukwenzela ibandla futhi ngifisa ukufunda enye ingxenye yombhalo eTestamenteni elisha uMathewu isahluko samashumi amabili nane nevesi lamashumi amathathu nanhlanu uJesu ekhuluma Heavens and earth shall pass away but my word yakudlula amazulu nomhlaba kepha amazwi ami awasoze adlula indaba yami kulobu busuku izikhumbuzo zikaNkulunkulu ezihlolisiswe isikhathi eside futhi nginezimemezelo ezimbalwa ngiyakholwa ngisenzile okwe futhi abanye lapha abamayana nomhlangano ukuqala ngawo amaHebheru isahluko sokuqala ngolwesithathu busuku uma inkosi ithanda isizathu ngifanele ngikubalule lokho njengokuthi imihlangano yami ngingaba sendaweni eyodwa futhi uzongibiza kwenge ngifanele ngihambe njengoba ebiza niyazi ingaleso sizathu nginge ke ngibe njengomfo wethu uOra Roberts nalabo bafo abahlela imihlangano yabo iminyaka emibili noma emithathu ngaphambili futhi siyoba lapho nalawo madoda amakhulu anokukholwa okukhuluphele banomlayezo wabo kodwa umlayezo wami ungukuthi nje noma kuphi lapho uNkulunkulu ethumela khona noma ngabe kulapha lapho noma ngabe kukuphi ngifanele ngihambe nje lapho engithuma khona futhi yizinkonzo ezimbili ezehlukeneyo kuphela uNkulunkulu ofanayo yena kanye uNkulunkulu ofanayo ngicabanga izolo ekukhulumeni nomfana wami ongumakhelwane futhi uthe uyazi umelusi othile omncane uthe ungumfo omangalisayo kakhulu uthe unkosikazi nami besihleli sigqoke amapijama ethu wayesethi cishe ngeleshumi nanye nqo ebusuku futhi uyafika ngapha futhi ungqo ungqongqotha iminyango uthe ngiyafika nje ngapha ukuba ngibe nenkomishi yekhofi nani niyabo uthe unqamula weqa umgwaqo waya kumunye umakhelwane futhi bese belindele cishe ukuyolala futhi udle ikhekhe ngaleya futhi nje futhi khona ke uthe ube nebhayibheli isikole esincane sabantwanyana uthi wayenabantwanyana abancane abaningi kakhulu lapho yena nomkakhe baze badingeka bamise amathende ngaphandle ukuhlalisa abantwana futhi ngibuyele muva ngacabanga uyazi kunjalo lowo ngumfo omncane omangalisayo futhi ngiyakholwa umfowethu Freeman lapha ngikholwa ukuthi umfana wakhe ukhonza eFaith Lutheran Church phezulu lapha indoda encane emangalisayo nomkayo benza umsebenzi omuhle kakhulu wenkosi futhi ngicabangile bengifanele ngigeze imoto yami futhi ngidumazikile ngicabangile kungani ngingena kukwenza lokho yabonga ujikeleza ngithola bonke abantwanyana bengilandela na ngiyabathanda abantwanyana futhi kungani ngingaxhumi kusukela endlini kuye endlini kusukela ensikeni kuye esigcotsheni kanjalo na futhi ukuthile kuvele kwathi kimi awubizelwanga lokho wenza lokho nje uNkulunkulu amtshele khona kodwa sizofanele sibe nomuntu ovelele lapha njengoOral Roberts nabo uJoshua onenkemba nomlayezo wokukholwa nokukhululwa futhi niyabosi fanele sibe nalabo abanga bane lelo hlobo futhi oyedwa angaba nalokhu kodwa konke nje uhamba ndawonye ukwenza ubunye obubodwe bukhulu lelo ibandla likaNkulunkulu ngikhuluma emizuzwaneni embalwa edlule nenenekazi lidumele futhi lephuke inhliziyo futhi bengizama ukulitshela ngokuthi kanjani ukuthi uthe wesifazane nowesilisa abehlukanisiwe bangumuntu ofanayo umuntu wenza uNkulunkulu wenza umuntu bobabili owesilisa nowesifazane wayeyindoda kunjalo futhi wabehlukanisa enyameni futhi wabenzela umehluko kodwa wabahlanganisa ndawonye nokukhulisa abantwana babo njengoyedwa futhi ngakho ke wesilisa ukhuluphele letiyela futhi yosifazane uyi ingxenye yothando yowesilisa ngakho ke bandawonye lokho uNkulunkulu wabehlukanisa kodwa bobabili babengumuntu ofanayo impela owesilisa futhi owesifazane ubizwa ngokuthi owesifazane kunjalo ngoba wathathwa kowesilisa uyingxenye yowesilisa kodwa empilweni lapha enyameni babehlukanisiwe emoyeni bamunye futhi bekhuluma ngamadoda elahlekelwa uthando lwawo ngenxa lomkabo futhi bengabathandi njengoba babenza ngenkathi babese yizithandwa ngiyanidabukela ufanele ukwenze izithandwa sakho njalo ngokoqobo leyo ingxenye afanele abe yiyo futhi ufanele umphathe kanjalo wo ungalokothi uvumelele lo holiday labasandi kushada elincane liphele ngoba alizubuya ezini nizoba ngeliphelele nje lapho kunjalo lokho ke konke awubukeka sengathi abanye besifazane bebefanele bathi amen kulokho ningalokothi lokothi livumele ngizwe uhlala njalo uxabalasela besifazane ngaphandle futhi ukhuluma kanjalo the way Jenkinson ungani ungashongo ukuthize noma umunye emuva lapho uthi wenzile na ngiyabonga the way Cox lokho kuhle kakhulu for the Cox lokho ngokwakho noma ngabe ukuphi manje kulungile yebo mnumzane futhi asifanele sikhohlwe ukuhloniphana hlalani njalo niyizithandwa ningakuvumeli kuphele umfana wekatolika ufika kimi kungekudala unkosikazi wakhe wayehlukanisa wathi bili ngiyakuzonda kuza kuwe ngikatolika futhi wena uyiprotestane wathi umpristi ungixoshile ekhaya lami esikhashaneni esedlule futhi ngathi kwenze njani hemna wathi awu angitshela wathi ngiyaphuza kangane futhi wathi ubusuku ngisebenza kanzima ma wathi umngane ucabanga ukuthi ngifanele ngingene njalo ebusuku futhi ngimange futhi sigonane futhi senze njengoba sasilungiselele ukushada wathi sishatile futhi sinenqaba yabantwana futhi wathi thina leso yisikhathi ngathi ho awume kancane mfana nephutha unephutha lokho kuyefana njengoba kwakunjalo ngaphambi kokuba nishade niyabo ufanele ukukhumbule njalo ngathi useneminyaka engamashumi amane nane ubudala esikhathini lapho ekudinga khona ngempela ukunaka kwakho. Ngakho ke babe nenkantolo yesehlukaniso futhi wathi angazi ukuthi ngizokwenza njani. Ngathi hamba umbize uma bengingaphumela phandle lapho njengeprotestane ubengeke angemukele. Kodwa ngiyabo wathi ho uyakuthanda futhi ngathi lokho hamba nje umbize umtshele ukuthi usukuguqulile umqondo wakho. Futhi ngakho ke ngosuku olulandelayo ngalishayele umahluleli ucingo futhi ngakhuluma naye futhi ngatshela lo mfana ngathi ngizobe ngihlezi phansi ngonga phansi kwephansi lendlu lapho umahluleli ezobe ekuhlokoza khona ngizobe ngikukhulekela ungamtsheli ngakho kulungile. Ngakho ke ngangisezansi lapho ngikhuleka ngemuva kwesikhashana ngezo kuqoqoza okuncane kwehlangesitebhisi futhi namba za begaxene konke nje kumamatheke niyazi wathi ngathi awu sanibona lapho uthi wesilisa wathi mfuthu problem sekuba isikhathe eside selokhu ngakubona ya imizuzu engamashumi amathathu niyabo isikhathe esithile lokhu ngakubona uthi wesifazane wathi ngani mfundisi problem angikubonanga isikhathe eside ngiyajabula ukukubona futhi ngathi ngiyabonga ngani ngathi nibukeka sengathi benizithanda oh wathi bese enza kahle nje besinge njalo Chandana wosifazane wathi yebo sinjalo sithandwa futhi mina wathi phuma uzosibona ngesikhi sikhathi mfundisi ohloniphekile futhi ngathi ngiyabonga kakhulu ngathi nihambe kahle nina bahamba bedlula umfana omdala waphenduka futhi wavayizelisa emuva kanjalo konke kwenzeka kunjalo uthando linqoba yonke into kunjalo thanda nje ungaba nazo zonke izibonakaliso zenu nobufakazi obubonakalayo kodwa nje nginike uthando lokho kuyaxazulula kimi. Oh he undleli file ithandekayo igazi lakho eliligugu alisoze laphela amandla alo lize lithi lonke ibandla likaNkulunkulu elihlengiwe lisindiswe ukuba lingabe lisona niyabo selokhu kwathi ngokukholwa ngawubona lo mfudlana okhishwa yizilonda zakho ezikophozayo uthando oluhlengayo beluyindikimba yami futhi luyoba yiyo ngize ngife kulungile ho kuyamangalisa. Manje izikhumbuzo ezihlolisisiwe isikhathi eside lapho ngithole khona lo mqondo kulokhu kusa ubuvela emlayezweni wethu wesikole sangesonto umlayezo wokuvangela lapho umfowethu ekhuluma ngo-Eliya lapho wayefuna uku lo abafana izikole zabaprofethi ukuthi babefuna kanjani ukwakha uhlobo oluthile lwesikole sikhulu futhi kuyafika emqondweni wami futhi beyicabanga ngemicabango yezikhumbuzo. Manje isikhumbuzo siyinto enkulukazi siyazithokozela izikhumbuzo futhi abantu abaningi kulokhu kuphila bazamile kushiya emuva kwabo uhlobo oluthile lwesikhumbuzo cishe bonke abantu bayathanda ukwenza lokho babeka endaweni yabo yamathuna umako omkhulu kulungile impela ngiyakuthokozela lokho kulungile futhi ke abaningi bazama ukwakha amathempelana amakhulu. Isikhumbuzo sisodwa engingathanda ukubhekisela kuso manje sise-Ohio futhi ngakukhona umphiki inkolo ngiyalikhohlwa igama lakhe ngilesithombe ndawo lapho ezintweni zami eziqoqelwe ndawonye ekhaya lapho wayephikisana ngokugxilile nobuKristu waze wafuna ukwakhelwa isikhumbuzo emuva kokufa kwakhe nonyawo lwakhe eBhayibhelini ekhomba phansi kanjalo futhi ethi sukani kuzinkoleloze zezenkolo futhi phezulu ngesayensi yesimanje futhi lapho efa wathi uma benginephutha izinyoka zizohukuzela ziphume ethuneni lami futhi lapho efa babe sasusa umhlabathi ngefosha lethuneni futhi babulela izinyoka ezinkulu ezimbili noma ezintathu futhi namhlanje kuleyo ndawo yamathuna umfundisi uthathe isithombe maduzane nje futhi wasiletha ukuzongikhombisa futhi kulenga ngaphezulu kwamaketango azungeze indawo yakhe indawo yamathuna yindawo enhle kodwa indunduma yakhe ayilutho kodwa isiduli senyoka futhi akukhathaleki ngisho nasenkwidla noma ebusika izinyoka zisaphuquzela ithuneni lakhe isikhumbuzo uNkulunkulu ungangivumeli ngibene isikhumbuzo esinjengaleso noma ngubani kini. Ngakho ke kunezikhumbuzo noma kunjalo izikhumbuzo ezinkulu. Ngicabanga ngoJoshua iqhaweni namandla. Waye yindoda enkulu kangakanani eyathatha izikhali zikaMose njengomholi walezi zigidi ezimbili zamaJuda. UMose engokhethiwe obizelwe ngaphandle ehlukaniselwe inkonzo futhi uJoshua ukungena futhi athathe leyo ndawo yendoda iphela kwakuyinto enkulu kukwenza ukugcwalisa izicathulo zalomprofethi. Iqhawe elinamandla elabizwa lamiselwa ngaphambili futhi lagcotshwa nguNkulunkulu eminyakeni engamakhulu amane ngaphambi kokuba ake eze. UNkulunkulu wathi uyobakhulula futhi uyobavakashela futhi iqhawe elinje uMose ayeyilopho. Akekho umuntu owake wathatha izicathulo zikaMose ukuzigcwalisa kwaze kwathi uJesu Kristu wayengakwenza futhi wathi yena uqobo, iNkosi uNkulunkulu wakho uyakuvusa umprofethi phakathi kwenu onjengami nami uyakufezeka uma ningayikuzwa lo mprofethi. Noma ngubani ongeke ezwe lo mprofethi uyakunqunywa. Kulungile, manje lesi sikhumbuzo esikhulu futhi uJoshua wayehlele emfuleni futhi emva kokufa kukaMose uJoshua wathatha indawo yakhe futhi uNkulunkulu wayenoJoshua. Futhi wathi manje zingcweliseni niwashe izingubo zenu futhi nahlukanise futhi ningayi komkenu futhi ngosuku lwesithathu uNkulunkulu uzokwenza ukuthile. Ngingobunye balobu busuku izinkonzo zangesonto ngifuna kushumayela ngalokho usuku lwesithathu futhi ngilikhombisa ukuthi imaphi amandla akuzo lezo ezintathu ngikushilo lokhu namhlanje ekuseni emkhulekweni. Wonke umuntu wayenezinto ezintathu nokuphathelene nomoya kweBhayibheli. Manje ngosuku lwesithathu nizobona inkazimulo kaNkulunkulu. Manje kuyahamba wakhombisa ukuthi wayazi ngokuyikho lokho ayekhuluma ngakho ngoba washo ncamashi isikhathi okwakuzokwenzeka ngaso. Futhi sengiyabona ukuthi uJoshua wazizwa kanjani ngenkathi wathi qekelele lapho phambi kwawo wonke lawo ma-Israyeli. Manje izwi lakhe lifanele libe yiqiniso futhi kwakukhona iJordani elikhukhumalayo. Niyabo, isimile sendoda saziwa ngemisebenzi yayo noma ngabe yini oyiyo. Imisebenzi yakho ifakazisa lokho oyikho. Kungenandaba ukuthi ufakaza kangakanani noma ngabe yini oyishoyo. Isizathu esimelayo noma esiphikisayo lokho akuhlangene ngalutho nakho. Imisebenzi yakho isho oyikho. Isho oyikho ngaphakathi. Wonke umsebenzi owenzayo ubonakalisa oyikho. Futhi ninabo somabhizinisi uma nje nenza umsebenzi wokucacamezela. Ngiyabona ukuthi ngichaza ukuthini umsebenzi nje onguhafu. Ungakwenzi lokho uma ungeke ukwenze kahle, ungakwenzi inhlobo kunjalo. Uma uza kuKristu, uma ungeke wathengisa ngokuphelele, uvale ufake futhi ungene ngendlela esheshayo futhi uze kuKristu ungezi inhlobo. Kodwa uma ufuna ngempela ukuba ngumKristu vela, kwenze ngempela la yilokho uNkulunkulu afune ube yikho. Futhi lokho kuzolokho kuzofakazisa imisebenzi yakho, izofakaza ukuthi isimilo sakho siyini. Isimilo sakho saziwa ngemisebenzi oyenzayo. Futhi uJoshua manje izwi lakhe lalise ngozini, yebo mnumzane, njengoba nje njengoNowa wasendulo. Kodwa uJoshua ufanele awelele ngaphesheya kwalomfula futhi kubukeka sengathi wakhetha isikhathi esibi kunezo zonke esasingake tatshangwe kwakuyinyanga ka-April. Futhi kungenkathi lapho iqhwa lincibilika eJudiya futhi lehla ngezintaba futhi iJordani elidala linodaka futhi lisakazeke lathi ngula ngena emasimini ukunisela amasimu aseJordani. Futhi kubukeka sengathi ukuba bekungokwezibalo noma ngokwemfundo noma ngokwesayensi wakhetha isikhathi esibi kunazo zonke kuwo wonke unyaka ukuwela iJordani. Kodwa uNkulunkulu uyathanda ukuthatha lolo hlobo lwezikhathi ukufakazisa ukuthi unguNkulunkulu. Futhi amadoda kaNkulunkulu wakholwa nguNkulunkulu futhi ayakwazi uNkulunkulu akuthembisile, ayesabi ukukwenza ngoba uNkulunkulu uzonamathela ezwini lakhe ngokuqinisekile impela njengoba enguNkulunkulu. futhi ngenkathi ethi yokuqala thatha umkhumbi uye phambili futhi ngenkathi lezo zinyawo zabapriesti zithintele lo Jordan kungenandaba ukuthi lali nolaka kanjani nokuthi liye lani kukhumala kanjani lanikeza indlela ezwini laphakade likaNkulunkulu ngokuba izwi lali semphongolweni uJesu wathi manje kodlula amazulu nomhlaba kepha izwi lami alisoze ledlula ngakho uJoshua azi ukuthi izwi lakhe lifanele liphumule phezu kwezwi likaNkulunkulu futhi wabeka izwi likaNkulunkulu kuqala. Ngivisa sengathini nabantu abagulayo lapha kulobu busuku beningenza lokho nibeke izwi likaNkulunkulu ngokuvuma kwenu bekani ukuvuma kwenu ukholweni futhi nikubeke phandle lapho futhi nibize lezo zinto ezingekho ngokungathi zazikhona khona ke siyamasha siyaqhubeka kwenzeni ngaleyo ndlela izwi likaNkulunkulu lizokuthatha ledlule futhi lapho izinyawo zabapriesti zithinte eJordan lavelela hlindika lahle ehla kusukela ohlangothini kuye ohlangothini futhi amanzi ahlala niyaqonda na ukubhonga kwalowo mfula kwakuyoletha ngaphambili ugu lapho isikhathini esiyimizuzu engamashumi amabili bekungaba kukhulu njengamanye alamadamu amakhulu esimanje sinawo nedami iColorado Boulder phandle lapho indlela iJordan elikhukhula ngayo lapho liphuma ezintabeni ngamandla amakhulu futhi likhukhula kulezo zigodi futhi lapho abantu abahamba ngonyawo abayizigidi ezimbili kanye nabesifazane nabantwana umthamo lapho mhlawumbe kwakuthathe amahora amane noma amahlanu noma ngaphezulu futhi nicabangani na lowo mfula wawungagcwala kodwa uNkulunkulu wabamba umfudlana amen oh ngiyakuthanda lo wabamba imifudlana futhi walala lapho baze bedlula ngaphezulu khona ke uNkulunkulu wathi kuJoshua sifuna ukwenza isikhumbuzo kulokhu phumela lapho futhi uthumele uMisrayeli ngamunye oyedwa esizweni futhi baxoshe amatshe ayishumi nambili bese benza isikhumbuzo futhi lezi sikhumbuzo siyoba ngokuthi uma abantwana benu bedlula ngalendlela bayobuza yini yabangela lawa matshe abelapha na futhi uyobaxoxela indaba yokuthi uNkulunkulu walibamba kanjani iJordan. Lezo izikhumbuzo zimangalisayo ngelinyilanga ngethemba ukubuka kulawo matshe esikhathini esiseduze sizayo salapho emikhona namanje njengesikhumbuzo kodwa ke ngicabanga ngesinye isikhumbuzo kwakuyisikhumbuzo esikhulu esibusisiwe kanjani pho khona ke ngicabanga ngesinye isikhumbuzo ngelinyilanga ngikathi uSifazane wayenze ukukhetha okungalungile wanquma ukungahlali phezulu emathafeni ayeniseleka kahle noma ehlala emathafeni aniseleka kahle aseSodoma neGomora futhi abe nobudlelwane futhi aphile njengoba bonke abesifazane wayenjalo ngalezo zinsuku akathathanga ukukhetha okuhle njengoSara owahlala phezulu emazweni awugwadule kuphela wagcina izwi likaNkulunkulu enhliziyweni yakhe futhi wayelalela futhi ethandeka kumyeni wakhe ngangokuthi wambiza ngenkosi siyake futhi ilapho uNkulunkulu ehla khona nezingelosi ezimbili futhi wabavakashela ethendeni kodwa uNkosikazi Lot wabango wezwe kakhulu futhi wayethathwe yizinto zezwe futhi isifundo esinjena kithi namhlanje ukuthi singaba nomqondo wezwe kakhulu futhi ngiqinisekile impela namhlanje ukuthi ibandla lilonke liba nomqondo wezwe kakhulu. Manje mhlawumbe uNkosikazi Loti wayengaqondile kwenza lokho ngenkathi ehambe wehlela lapho wacabanga ngizoba nobudlelwane nje kulungile ukuba nobudlelwane kodwa ungathathi imikhuba yezwe. Uma uhamba hamba njengoShadreki, uMisheki, noAbednego, noDanieli banquma ezinhliziyweni zabo ukuthi ngeke bazingcolise kungenandaba ukuthi yini ezayo noma ihambile kungenandaba noma ngabe lonke ibandla lihlubukile kwenzekani banquma enhliziyweni yabo futhi bayisikhumbuzo namhlanje. Futhi uNkosikazi Lot umele isikhumbuzo futhi ngenkathi uNkulunkulu emnika umlayezo wakhe wokugcina womusa ngenkathi ethumela lezo zingelosi ezansi lapho futhi zabatshela ukuthi phakathi kwamahora ambalwa ukuthi iSodoma neGomora lalizoshiswa Loko wayengeke umele umcabango wokuyeka impilo yakhe wenhlaliswano okuphuma ngene okwadulo futhi ahlale njengoba uSara ahlala phandle lapho okwadule futhi ufanele agqoke ezejwayelekile izingubo ezingenalutho zowesifazane osobala wayefuna ukuba sebuti amaseli. Umyeni wakhe wayesebe umuntu omkhulu edolobheni uhlale esangweni njengomahluleli noma njengemeya yedolobha futhi wayefuna lokhu kutamasa futhi wayengenakuwumela umcabango wokuyekela lezo zinto futhi lapho ehambe nomyeni wakhe baphuma emzini wayelokhu ebheke emuva ekhala izinyembezi futhi edabukile ngoba wayefanele ushiye ukuze ehlukanisa asuke kulolo hlobo lokufa. UJesu wathi obeka isandla sakhe egejeni bese eqala ukuba aphenduke abheke emuva akakufanele kulima ngegeje. Lobo luni lwabantu esifanele sibe yilo na lowo obeka isandla sakhe egejeni futhi ngisho angaphendukeli emuva kodwa aphenduke nje ukuba abheke emuva akakufanele ngisho kulima ngegeja. Sifanele sigcina amehlo ethu nezinhliziyo kube yinto eyodwa. Akule ndaba ukuthi abanye abantu benzani, ukuthi ibandla lenzani, ukuthi umakhelwane wenzani, ukuthi omunye umuntu wenzani. Gcina inhliziyo yakho imaphakathi neCalvary. Ungalokothi ume ukuba ubuke emuva. Asinazo isikhathi sokubuka emuva. Futhi lona wesifazane ngoba wakwenza uNkulunkulu wanikeza isikhumbuzo kubo bonke abantu ababuke emuva emva kokuba bake bemukele uKristu njengomsindisi oqondene nabo waphenduka waba yinsika kaSawoti. Futhi umile lapho kuze kube namuhla singabonakala emasimini ukuthi owesifazane umile lapho ikhanda lakhe liphendukile ebuka emuva futhi ubuka emuva ngaphezu kwehlombe lakhe lesobunqele ukubuka emuva ebasimini. Inhliziyo yakhe yayisemuva lapho nokho waphoqwa njengoba kwakunjalo ukwenza lokhu. Futhi abantu abaningi bathatha uKristu ngaleyo ndlela namhlanje ngoba baphume ezweni bezwa sengathi baphoqelekile ukukwenza futhi bayaqhubeka nokulangazelela nokukhanuka futhi akukude baze babuyele futhi bayizikhumbuzo ezesabekayo zomusa kaNkulunkulu zothando lukaNkulunkulu njengoba lukhonjisiwe kubo. Manje izikhumbuzo manje ngezinsuku zikaJesu emhlabeni amaJuda ayakhe ithempeli njengesikhumbuzo futhi ayekhombise uJesu ukuthi nalakhiwe kahle kanjani lelo thempeli futhi wathi kwathatha iminyaka engamashumi amane ukwakha ithempeli cishe iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili isiyonke. Iminyaka engamashumi amane babesika bekhipha amatshe ezingxenyeni ezahlukene zezwe. Iminyaka engamashumi amane kwakheni hayi ukubhuza kwesaha noma umsindo wesando. Kodwa niyazi ngisho uJesu wathi lapho ningakubuki lokhu ngokuba ngithi kini ukuthi uyofika isikhathi lapho kungeke kube khona itshe lilodwa eliseleyo phezu kwelinye itshe lilodwa phezu kwelinye. Ngaphambi nje washo lamazwi amakhulu ayisikhumbuzo kodlula amazulu nomhlaba amathempeli azodlula izikhumbuzo zizodlula kodwa izwi lami liyisikhumbuzo esingunaphakade. Umphongolo ubolile eminyakeni edlule amathuna abaprofethi awele phakathi futhi zonke izikhumbuzo ezehlukene sesibolile nesikhathi sokuba nezimvu ezimhlophe sikukule itshe. Kodwa izwi likaNkulunkulu lihlala nje lifana lihle kuze kube phakade naphakade njengoba nje liphilile futhi lilisha kulobu busuku kwabakholwayo balolu suku njengoba lalinjalo ezinsukwini elakhulunywa ngazo. Umangaliso Eliya kulokhu kusa kowethu umlayezo umfowethu asinike wona lapho babefune ukwakha isikole esikhulu somaprofethi njengesikhumbuzo kodwa u-Eliya wakhetha into engcono isimangaliso sikaNkulunkulu ukuvuswa kwethuluzi eliwile futhi lenziwe libhukude emanzini ngokuyizwi lenkosi. Kuthi ngcono kakhulu yena kulobu busuku ozokwemukela izwi lenkosi enhlizweni yakhe kube yisikhumbuzo kunalabo abazozama ukugxumela isikhumbuzo esithile sikhulu. Kumbe kudala lapho ngizwa ngenkathi ngangiseItaly ngezwa ngomuzo lini naleso sithombe esiqoshiwe esikhulu esiphakebe ngamafiti angamashumi amane nokuthile leso asakha njengesikhumbuzo kwezemidlalo yokusubatha njengoba wayengumsubathi. Futhi bengifuna ukuthola leso sikhumbuzo futhi niyazi sashaywa kanzima saba yimpuphu ngebhomu elikhulu elingabhidlize ibhilidi iblockbuster ngamacishe emibili iminyaka emithathu edlule endaweni lapho ofana basegibhithe babevuse amathembelana amakhulu nezithixo futhi mina bangitshela ukuthi ubuzo fanele umbe amafidi angamashumi amabili ngaphansi komhlaba ukuthola ngisho umhlabathi lapho lezo zikhumbuzo zama khona ngama lapho uKesari Augusta lapho uHerode futhi omkhulu waseRoma futhi ngaye emgwaqeni nalapho ayejwayele ukwehla khona ngomgwaqo ephuma esigodlweni futhi sekuthi akube amafidi angamashumi amabili nanhlanu ngaphansi komhlaba. Lezo zikhumbuzo azisekho kodwa lelo zwe liphilayo likaNkulunkulu lisalokhu limini njalo nje futhi linenani nje leso yisikhumbuzo. Ngakho ke ngithi namhlanje mfowethu izinto ozenzayo amazwi owashoyo ukuthi umphatha kanjani umakhelwane wakho nokuthi wenzani koKristu kuzoba yisikhumbuzo esingune phakade. Ungahle ube nekhaya elihle ukulishiyela abantwana bakho, ungahle ukuba sebenza umsebenzi othola ngawo impilo ethize ukuze ulishiyele abantwana bakho, kodwa ngingaqoka ukubashiyela izwi likaNkulunkulu kunanoma yini enye. Lezo zindlu zizobhubha kulungile ngokuphelele, lokho kuhle, angimelene ngalutho nakho, kodwa ungenzi lezo zinto ezincane futhi ushiya izinto ezinkulu zingenziwe, uyabona? Ngoba izwi lizo indlu izobhubha nabantu bazobhubha nayo, kodwa izwi likaNkulunkulu lizobavusa ezinsukwini zokugcina futhi libanike ukuphakade nokuphila okungayikufa futhi. Futhi manje ukuze wenze ifa elinjengaleli izwi laphakade likaNkulunkulu, ngicabanga ngaleli culo elidala esasivamise ukulucula lapha eminyakeni yedlule, isikhathi sigcwele kuguqulwa kusheshayo, akukho lutho komhlaba okunganyakazisiwe okuya kuma. Yakha amathemba akho ezimpeli zaphakade, bambelele esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo. Nxa uhambo lwethu seluphelile, uma kuNkulunkulu sibeqotho elihle nelikhazimulayo ikhaya lethu ekazimulweni, umphefumulo wethu owethabile uyakulibona. Kungcono kangakanani ukubuka ngaphandle ebusweni belanga eliyoshona, lapho imithambo yakho iphola emzimbeni wakho, lapho abantwana bakho bemile bezungeze umbhede, ukwazi ukuthi unesikhumbuzo esakhiwe ukuthi sithandwa ngelinye ilanga ubabayi uyohlangana nawe ngakolunye uhlangothi. Ngingaqoka ukuba nalokho ngenkathi udokotela ye-TB akusekho kunye ongenzelwa khona, futhi ngibona abantwanyana bami futhi ngibanga ngibavalelisa ngithi kodwa ubabayi akafi, uye kuphumuleni endaweni, ngokuba uma lelithabenakele lasemhlabeni lidiniswa nginalo vele lilindile. Isikhumbuzo sinjena pho kusikhuluma ngesibindi, ngingaqoka ukwenza lokho ebusweni babantwana bami kunokuba ngithi sithandwa nginamadola ayizigidi kuleli bhange nesigidi ngapha kuleli sakho, ngingaqoka ukushiya lobo bufakazi. Ngokwehlukane sikushiya emva kwethu amanyathelo ezinyawo ezihlabathini zesikhathi, amanyathelo ezinyawo ukuthi mhlawumbe omunye egwedla olwandlekazi olunzima lwempilo ngomfowethu obhubukile nohlakazwe ngumkhumbi, ebona uyobona nesibindi futhi ngokoqobo bashiyele izikhumbuzo ubufakazi benu. Ngicabanga kanjani kulobu busuku ngekhe lali lelenga leyo emahore yalo kugcina alempilo ngabizwa ngelilanga futhi babefuna ngishumayele emgcobeni walo ethabenekele lika Paul Rata lo ngumngane wami omuhle u FF Bosworth ongcwele omesabayo uNkulunkulu kubayo ohlangana nomenzi wakhe futhi wathi lesi isikhathi sami esijabulisayo kunazo zonke empilweni yami futhi preneme wathi ngijabule kakhulu ukwazi ukuthi ngizohlangana naye kukhulu ukuthi ngilale busuku ngizwile unkosikazi Amy McPherson kungesikho kungamnaki osifazane omangalisayo ngibona omaka kulokhu nalokho ngibona omaka baka Smith Wicklesworth lo Dr. Price nabaningi balawo madeda amakhulu kodwa akukho nowodwa omaka engike ngezwa noma kubani ewusho ngo FF Bosworth uNkulunkulu ukuphela kwami makube njalo isikhumbuzo somusa wenkosi uJesu Kristu ngicabanga ngo E Howard Kettle phezulu lapha isikhathini esingezinto zedlule ngikathi wayelele enqamule kwiphansi lendlu njengesilwane esidakiwe futhi inezimpukane ezibhuze emlonyeni wakhe futhi umama wakhe othandekayo omdala ezansikeleya wayekhulekile futhi wakholwa futhi wabambelela kuNkulunkulu ngenxa yomfana wakhe owayeyisidakwa lapho ngikathi eshiya umhlaba washiya ubufakazi nesikhumbuzo somusa kuNkulunkulu somanda lokho okwanele lapho izwi likaNkulunkulu libekwe kuye ngomkhuleko uNkulunkulu uzofanele aphendule ngalokho uNkulunkulu wakha ibandla njengesikhumbuzo isikhumbuzo somhlatshelo wakhe uKristu akazange eze emhlabeni ukuzofela ize ukufa kwakhe angeke kube yize uNkulunkulu angavusela uAbraham abantwana kulawa matshe uma abantu bengeke baliphile uma bengeke balithathe futhi ngaphansi komcabango futhi baqonde ukuthi isipho esikhulu kangakanani uNkulunkulu abanike sona uNkulunkulu angavusela uAbraham abantwana kulawa matshe qiniso uzokwenza futhi uma ngicabanga ngalokho futhi ngicabange ngenani elikhulu ayezodingeka likhokhe manje kuhle wonke umuntu ufuna yonke into mahala ufuna konke leyo yindlela yasemelika yokuphila namuhla ukuthola yonke into ongayithola ngalutho wethu awutholi lutho olubiza noma yini ngalutho uyakhokha ngalokho okutholayo kunjalo uzofanele ukukhokhele futhi kuyathandeka nensindiso yakho iyathandeka kuNkulunkulu ibiza indodana yakhe ezelwe yodwa ukunikeza ukuphila kuphakade kuwo wonke umuntu futhi imenze ajabule kulobu busuku futhi aphilele izinto ezifanele ukuphilelwa hayi ukushiya into ethile kubantwana bethu hayi ifa ukuba lishiywe okukhulu kulensindiso yenkosi yethu Jesu impela kunjalo manje amanani amakhulu likhokhiwe isikhathi sokuhlolwa sifanele sifike izikhumbuzo ezihlolisiswe isikhathi eside uthi isikhumbuzo kuphele sake sahlolwa kahle kube yizwi likaNkulunkulu baphika inkolo zabili kulicima benze konke abe bengakwenza kodwa lisoze ledlule lisoze lehluleka uAbraham ngenkathi emukela leso sikhumbuzo sikaNkulunkulu uzoba nengane ngalowo wesifazane uSara iminyaka engamashumi amabili nantanu wakukholwa ngaye yonke inhliziyo yakhe futhi waphika noma yini ephambene naso ngoba wayazi ukuthi uNkulunkulu uyoligcina izwi lakhe abaphika inkolo namhlanje bayasukuma futhi bazame ukubheqa iBhayibheli ngaphambi kokuba ubungalimisa iBhayibheli uzofanele umise isikhathi ngaphambi kokuba ukwenze wonke umhlaba ongakholela kuNkulunkulu bonke abantu abangakholela kuNkulunkulu bonke abantu abangamakhomanisi futhi noma ngabe bayini wonke okaBhuda wonke owamajeni wonke kaMohammed uzofanele afakazele ukuzalwa kwenkosi uJesu Kristu insuku zonke awu ngaso sonke isikhathi lapho usayine incwadi amen ngaso sonke isikhathi lapho ubhala usuku uyafakaza ukuthi uNkulunkulu wathumela indodana yakhe eminyakeni engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye namashumi amahlanu nesikhombisa idlule fowethu ubungeke ukwenze angeke kube njalo kodlula amazulu nomhlaba kepha amazwi ami awasoze adlula Esikhathini esithile sedlule ngangise New York ngaphumela esiqhingini esincane ngaya Statue of Liberty esasinikezwe nguhulumeni waseFrance kwi-United States eminyakeni eminingi edlule. Futhi esandleni kukhona ukukhanya kwethoshi sakhuphukela kuleyo ngalo kukhona iwindi lapho futhi lapho lokhu kukhanya kukhulu kwakukhanya khona ngaqaphela phansi kwasehlangothini kwakuyisigejane semizwilili futhi yonke yayifile ilele eceleni ngathi kumholi iyini leyo mizwilili na ngabe ibulawe ngugesi na wathi qaba umnumzane besingakaze siyixoshe kulokhu kusa namanje wathi izolo busuku bekunesiphepho isiphepho esikhulu siyafika sinqamula itheku lapha ngathi yebo umnumzane ngiyakwazi lokho wathi abafu abancane babambeke esiphephweni futhi wathi lapho bengena kulokhu kukhanya bazame kushaya kukhanya bakucishe uyabo bavele bazishayisa ingezini futhi bashaya futhi wathi esikundleni sokusebenzisa kukhanya ukuze baye kuphepheni bazamile kushaya kukhanya bakucishe futhi kona ke ukuphefumulelwa kwangishaya njalo abezilisa nabesifazane abazama ukushaya bacime ukukhanya kukaNkulunkulu bazishaya ubuchopho babo buphume futhi ukukhanya kungani bengakusebenzisi ukuya ekuphepheni esikundleni sokushaya ubuchopho babo buphume na bayazama futhi bayaliphika bese bethi izinsuku zezimangaliso selwedlule ayikho into yokuthiwa ukuphilisa ngokukaNkulunkulu ayikho insindiso ezwakala enhliziyweni lezi zinto bazishayisa nje esigcotsheni uma nje bekwenza ibandla elikhulu likaNkuluNkulu liqhubekela phambili nangaphezulu kanzima nje njengoba lingakwenza abantu bayasukuma futhi bazisho ukuthi bayilokhu nalokho futhi bahluleke kanjalo njalo kodwa ibandla likaNkuluNkulu liqhubekela phambili lezi likaNkuluNkulu liqhubekela phambili lenziwe ngohlobo olufanele lempahla kungekudala ezantsi e-Australia i-Australia enkulu engaphansi komkhele waseBrithani fanani neNingizimu Afrika ngaphesheya nje kwendlela eya e-Australia ezantsi eSydney kunedolobha elikhulu elizungeze itheku lapho umfowethu Bhila mhlawumbe wazi kakhulu ngalo kunoma bengingazi noma kunjalo babefuna ibhuloho kulakha ukuxambalaza kwebhuloho okusuka e-North Sydney kuya e-South Sydney babiza izweni lonke ukuthola abadwebi bamaplani ezindlu abakhi bebhuloho ukuba bedle ukuzokwakha leli bhuloho akekho kubo owayenga kuthatha akekho nesibindi kukuthatha kwathi nje bangafika lapho bathola ukuthi ingaphansi lalolo lwandle lwaluyizihlabathi esigudlukayo kwakuyizihlabathi ezisheshayo futhi akukho lutho olwalungama futhi bahlola futhi bazama ukuthola imibono umunye umuntu futhi baqhubeka bathi qhabo besingeke ngisho sethembise ukuzama ukwakha ibhuloho linjalo angeke kwenziwe emva kwesikhashana umdebi wamaplani ezindlu osemusha ovela eNgilandi wehla indoda edumile indoda enedumela yayinodumo oluhle oh ngiyakuthanda lokho ngiyayithanda indoda enodumo Oh, awudingekile ukuba ube ngumuntu omkhulu ngaba ngumfokazana ohlala emhumeni futhi ube nodumo olungcono kakhulu kunenkosi enamandla impela awudingi ukuba ube ngocebile ngaba nalo nje udumo kumemezela udumo lwakho nokuthi ungubani ukwenza ube yilokho yikho ukunika udumo lwakho futhi waziwa ngodumo lwakho le ndoda ehlela lapho nodumo olumangalisayo yabukisisa isimo ya hamba ezingwini izinsuku ezimbalwa yakufunda yahlola yathola imibono yomunye umuntu yaqalaza emuva kwesikhashana yayemeyeni yathi ngizowuthatha umsebenzi ngani yathi mnumzane uyazi ukuthi yini oyithathayo na yathi ngiqonda kahle hle yathi awu lo mdwebi wamaplani ezindlu mkhulu abadwebi bamaplani ezindlu basemelika nabadwebi bamaplani ezindlu abavele zonke abakhipha ama uloho uzile lapho futhi bayawesaba umsebenzi wathi kodwa mnumzane ngiyesaba umsebenzi ngizowuthatha wathi ngiyaqonda ukuthi nginodumo lomhlaba wonke njengomakhiwe buloho kodwa ngizosekela udumo lwami ngoba ngingalaka wo wayenombono ngaphambi kokuba umuntu enze udumo uzofanele abe nombono walokho akwenzayo Oh my bonke Nkosi ingaleso sizathu ukuthi kunezulu kuye kulo ingaleso sizathu singaba nodumo njengomKristu siyazi ukuthi impahlani yokwakha ekulesi sakhiwo kunjalo igazi likaJesu Kristu likulesi sakhiwo kunjalo igazi lakhe linamabala lihlanze zonke izono wangithatha emihumweni yesihogo futhi wangenza inceku yakhe khona ke ngiyakholelwa kuye ngakho ke ngedlulile kufeli ngaye kuphileni futhi lonke kholani kwenzile lokho ngenxa yokuthi banokuzethemba futhi bayakholelwa kulomakhi omkhulu nalomdwebo mapulani ezindlo omkhulu manje ngenkathi indoda ikwenza into yokuqala eyayenza ukuqiniseka ukuthi yayiqinisile yehlele ezansi lapho futhi yathi manje ngaphambi kokuba siqale leli bhuloho sizofanele siye esisekelweni esiqinile sizofanele sihambe yayazi ukuthi phansi ngaphansi kwalezo sihlabathi isifuba somhlaba sasilapho okwakuyidwala liqinile yini eyayenza ngaphandle kokuthola amaphampu amakhulukazi na futhi yangena phakathi lapho futhi yabeka amashubhu amakhulu phansi futhi yashaya kanzima isihlabathi esigudlukayo ngala maphampu yaze yasishaya kanzima sayothi ngqu phansi edoleni eliqinile ngenkathi eselifikise edwaleni wabambelelisa kwehange lamabhawoti amakhulukazi phakathi lapho walilungiselela futhi washaya kanzima wakhipha ngasinye futhi kodwa ke waya ngaphezulu futhi wathola ngakuye abadwebi bamaplani ezindlu abahle kubedlula bonke ayengabathola ososayensi ababedlula bonke ithuluzi eledlula onke wathumela futhi wathola insimbi yebhuloho lakhe lapho sekwenzile wayengeke abeke uphiso wodwa insimbi hayi ngisho ibhawoti elilodwa kwaze kwahlolwa ngokwesayensi ukubona ukuthi kwakukhona noma yikuphi ukushaywa kanzima kukho ukubona ukuthi kwakukhona noma yiziphi izimbobo ezincane zomoya lapho eshambu lokubumba insimbi lapho bayenza khona futhi bayibumba ukubona ukuthi yayihlala kahle yini oyisikumbuze sinje okuyoba yizo uma odumweni lwakhe njengomakhi webhuloho uma aya kuleyo nkathazo engako ukuqiniseka ukuthi ibhuloho lalizoba ngeliphephile ucabanga ukuthi uNkulunkulu waye enkathazweni engakanani ukuqiniseka ukuthi leli bandla lizophepha na yebo mnumzane kunesikhumbuze kufeli kukaKristu leso ibandla lakhe abanye abantu bafuna ukusiphila abanye abantu bayothanda kodwa isikhathi sokuhlola uNkulunkulu uhlola abantu namhlanje enzela izikhumbuzo zakhe izikhathi eziningi abantu bathi oh ngilingwe kakhulu malibonga igama lenkosi ngenxa yezilingo uma ngibuthakathaka khona ke nginamandla kwasho uPaulu yonke indodana yenza kuNkulunkulu ifanele ukuqale ivivinywe futhi ihlolwe futhi lokhu kuhlolwa kumnandi kakhudlwana kuwe futhi ikuthi ndeka kakhudlwana kuwe kunegolide eliyigugu yisikhathi sokuhlola iminyakele emide eyadlule ngaphambi kokuba babe nezincibikalisi babevamise ukuthatha igolide nokuthi babeyokwazi kanjani ukuthi lalilungile nomaqhabo nokuthi lonke udaka luphumile kulo wonke umtapo okhipha insimbi yensimbi lelo igolide lesiwula bonke ubuwula babuphumile kulo abashayi babelishaya futhi balishaye futhi baliphendule futhi balishaye futhi baliphendule kuze kuthi umshayi abone ukubonakaliswa kwakhe kwakhe egolideni leyo ndlela uNkulunkulu enza ngayo ibandla lakhe ukunikeza ukuvivinywa emuva kokuvivinywa ukuhlolwa emva kokuhlolwa ukuvivinywa emva kokuvivinywa ukuhlolwa emva kokuhlolwa kuze kube ukuphila kukaNkulunkulu kubonakaliswa empilweni yakho uze ube nokuthula ukuzotha ubumnene ububele ukuzithoba ukuzilungiselela ukuthobeka ukubuma ukuphendula ikhanda lakho ezintweni zezwe nokubuka ngo eCalvary lowo owenza ukushaya izikhathi eziningi ucabanga ukuthi kuyizimangaliso ngoba izivivinyo zomlilo ukugula nokuhlushwa kwenzelwa kuphela ukukuhlola ukukhipha ukungcola kuwe ukukhipha udaka kuwe ukukhipha ubudenga kuwe ukukuvusa uye endaweni lapho ungabuka khona futhi ubone ukubonakaliswa noma umuntu angabona ukubonakaliswa kukaKristu kuwe uKristu kuwe ithemba lenkazimulo Watola wonke uphisi ekugcineni yena ngaphambi kokuba afake ibhawodi wakuhlola wahlela yonke into khona ke lapho esethole konke kwenziwe manje abahleki abahleke usulu bami eceleni bathi angeke libambelele angeke likwenze yilokho abakushoyo namhlanje lokhu lapha inkolo kamoya ongcwele okhuluma ngayo angeke kube kade leso sihlahla sizolotha kodwa angeke kulothe oh umlilo uyasinisela kuphela usinikeza ithemba elisha kuphela uyaquqinisa kuphela kuphela sonke isivivinyo ukuhlolwa njalo uma umoya ushaya izihlahla futhi usisunduzele emuva naphambili nasemuva laphambili uxekisa kuphela izimpande ukuze zizokhula zigxile kakhudlwana futhi zithole ukubamba okungcono njalo lapho ukugula kushaya ikhaya lakho njalo uma ubuvivinywa kushaya ikhaya lakho njalo uma omakhelwane besho into embi ngawe iyakunyakazisa kuphela ikuxegise ukuze uzoshona phansi futhi uthole ukubamba kungcole edwaleni laphakade lezwi likaNkulunkulu izwi elingenakunyakaziswa ileyo ndlela uNkulunkulu akwenza ngayo uthumela lezo zivivinyo ukukuhlola nokukulinga ukukunyakazisa nokukunikeza ukubamba okusha phela ke siyathola lapho esenze konke lokho abaxeki bameceleli futhi bathiya ngeke kusebenze kodwa yini na umdwebo maplani yezindlu wayazi ukuthi ibhuloho lakhe laliyobambelela wayazi ukuthi lalizokwenza ngoba laliyobe lihloliwe ingaleso sizathu uNkulunkulu athi ngizoba nebandla elingenazo sihla nambimbi amen wayedlule ekuhlolweni futhi wonke umntwana oze kuNkulunkulu ufanele ahlolwe ngalolo suku olukhulu lesikhumbuzo ngenkathi babezo ngenkathi izinhlangothi zombili seziqaliwe usukela ezinhlangothini zombili lapho zihlangana maphakathi kwetheku indoda eyayilakhile yathi angizi kucela muntu bonke abadwebi bamaplani ezindlu bama bazungeza bathi kothi nje noma yikuphi kungangazela kungashaya lelo bhuloho lizoshona phansi ngqo lizoba yingozi ayikho inkampani yomshayilense ebingamnika umshayilense kulo wayengadingi emshayilense wathi ibhuloho lami lizobambelela wayenokuzethemba manje ufanele alihlole ngoba udumo lwakhe lusengozini phela kunjalo futhi mali ke labambelela kuzoba isikhumbuzo ingaleso sizathu ngazi leyo yakudala uNkulunkulu insindiso ezwakale enhlizweni izobambelela uthumo lukaNkulunkulu lukuyo angeke asinike ukuthile ukwakha ibandla ngakho hayi isayensi yezenkolo eyenziwe ngumuntu hayi phezu kwesipiliyoni sasesikoleni noma akhe ikholeji elithile njengoba bebefuna kulokhu kuza ukufundisa abashumayeli umshumayeli wangempela uvele ekholeji lomusa kaNkulunkulu ukubiza kukaNkulunkulu futhi kuhlolisiswe isikhathi eside kunjalo kuzobambelela uNkulunkulu uyakwethemba siyamethemba ibhuloholiyo imbonge endala yathi ihange lami libambelela phakathi kweveyili kuso zonke iziphepho esiphakeme nesinesichotho ihange lami libambelela phakathi kweveyili asazi ukuthi libambelele kwini kodwa okuthile kubambile kunjalo libambelele okwehange ngaleyo esisithelweni futhi kukhona intambo yensindiso ebambe inhliziyo yomuntu ukuthi umuntu owake wazalwa ngokusha wedlulile kufeni wangena kuphileni bonke odemvele baphuma isokweni abakwazanga ukumenza akungabaze kukhona okuthile okubambe ngaphakathi lapho liyekele liyendezele liyekele lizamazame amen lizobambelela ngazo sonke isikhathi ngoba likuJesu Kristu khona ke le ndoda yathi angizukucela muntu kodwa yathi ngizohamba qobo lwami imeye yedolobha yaphuma futhi yathi nomzane impela nginethemba ebhuluhweni lakho yathi uma unethemba ebhuluhweni lami ilandele kulungile lihlole imeye yathi imoto yami izobe ihlezi lapho ngalokho kusokuthize ngizohamba nawe inkaphani kaloliwe yashaya ucingo futhi yathi Nyumzane, siyale temba ipuloho lako, sizoba. Yati, umanile temba ipuloho lami, kipale makanda amane ezitimele akwele, abegele ipuloho weni, umani nokwe temba. Gilade leni, umani kwale kuthi litoliwe, futhi lavivinywa, niya likola wozani ambani kanye nami. Kuchabaningi babantu, bayipalela izincwadi yamaletha, ukubona isibindi sayo, iloko abantu abakufunayo, abantu abanesibindi, hayi okuthile okuyintekenteko okuncane. Uma ucabanga ukuthi ungazedlulela, ngokuya esontweni futhi uthi amen kanye ngakathi, uthi umemeza kancanyana, ufake igama lakho encwadini, futhi ubuyele emuva, futhi uphile njengodeveli, imisebenzi yakho uqobo ifakaza lokho yikho, isimilo sakho sikufakazisile. Kodwa uNkulunkulu yizwe lifuna ukubona abantu abanesibindi, umuntu othile onesibindi ozomaqekelele, njengesikhumbuzo somusa usinde isayo kaJesu Kristu kunjalo. Usuku lapho ipuloho laqala khona abaningi babo bayabuya bathi zilungiseleleni, lungisana amakamera enu, bona bonke abantu bezindaba bathi ngoba lelo puloho lizokuwa. Lowo mfosi emncane waphumela phandle lapho kulelo puloho, wabeka imoto yakhe phansi, wabuka emuva phansi, wabona lawo makhanda ezitimela wonke eshayilayini, wabona imeya imvayizelisa, wabuka futhi wayebone yama shumi ezinkulunkwane ezabantu abahamba ngezinyawo bemile emuva lapho belungele ukumasha naye. Wathi shayani bhendi mfowethu, lapho amabhendi edlala, amakhwela ayeshaywa, amacilongo ayashaywa eqhubeka, ngiqonde ukuthi kwakukhona kungandazela kwesabekayo, kodwa wahamba ngqo wawela lelo puloho futhi alizange linyakaze. Ngalina wathatha indawo engaphambili, ngoba uma lalizokuwa makahambe nalo. Futhi Jesu Kristu wafika evela ezulwini inkazimulo, evela enkazimulweni wehlela lapha ukuzokwakha ibandla, futhi impahla yokwakha ayifaka kulo, impahla yokwakha ihlolisisiwe isikhathi eside. Ungahle uze i-altare futhi wenze kuvuma, kodwa lapho ethola izimbobo zokushaywa kanzima nakho konke okunye, yabo izwe izwe lishaye kanzima izimpethu kuwe nokunye nokunye, angeke ume uvele nje akuphonsele eceleni. UNkulunkulu ufuna ibandla elihlolisiswe isikhathi eside, hayi umuntu ongumKristu namhlanje nomhlubuki kusasa, ongena ephuma futhi ehla enyuka, angeke akubeke indawo. Kodwa unebandla elihloliwe elendlule ezilikweni, ngokulahlekelwa, ngokukhula, ngosizi, ngokufa, futhi lisamile nobufakazi. Lowo ngumuntu, yebo, yilowo muntu amfunayo. Angikhathali uma ungumfokazane, angikhathali uma uyizincibi, angikhathali uma ungumuntu oxosha izidwedwe azidayise, noma ngabe uyini, uNkulunkulu uyakuhlola, ufuna impahla yokwakha ehlolisiswe isikhathi eside. Ngiyakholwa kolunye lwalezi zinsuku lapho lelo bandla elikhulu likathi sayenzithi lingadedela kanjani na, amandla adensela phansi akubambela emhlabeni. Manje ngizizwa nginokholo, ake ngilitshele lelo bandla elihlolisiswe esikhele side lizoba khona ngolunye usuku. Ungase kube nengxenye yawo elelo ojulini lomhlaba, ungazi ukuthi akuphi, kodwa uNkulunkulu unayo yonke impahla yakhe yokwakhe ihloliwe yonke. Ngelinye ilanga uyeze kuthatha indawo engaphambili. Landela mina, wedlule ngqo emikhathini nokwengwezi lomkhathi nasezibhakabhakeni nezibhakabhaka, ungene ebukhoneni bukaNkulunkulu samandla, uzohamba nebandla elihlolisiswe isikhathi eside. Leso yisikhumbuzo emseni wakhe, leso yisikhumbuzo uNkulunkulu amnika sona. Akekho ngeza kimi uma ubaba wami engamdonsi kuqala, futhi wonke umuntu oza kuKristu uyisipho sothando esivela kuNkulunkulu, noKristu ubeka kuye ukuhlolwa. Futhi uma kumele ukuhlolwa, umbeka ebhulohweni, umbophela phansi, umnikeza isikhundla, futhi umhlalisa lapho azi ukuthi uzobamba kuze kube sekugcineni komgwaqo. Amen. Impahla ehlolisiswe ayiswayi isikhathi eside phezu kwaleli twala hayi phezu kwetwala elithile lobuhlanya hayi phezu kwesigejane samadlingozi hayi phezu kwesigejane sesayensi yezenkolo yebandla hayi phezu kwehlelo elithile kodwa phezu kwaleli twala eliqinile izwi likaKristu lizo lakhe ibandla lami namasango ehaidese angele hlule lizoba lapho kuzoba yisikhumbuzo somusa wakhe ebukhoneni bezingelosi ngenkathi izingelosi zimbuza ngelikilanga uyelala emhlabeni na uzobuya futhi ethule lelo bandla elingenaphutha elingenabala elingenambimbi nanso impahla yokwakha nanso into udumo lwakhe ufanele kwenze lo makhi webhuloho wadingeka ake ibhuloho ufanele akwenze noma lahlekele udumo lwakhe uKristu uzoba nebandla futhi ufanele akwenze ngoba weza emhlabeni futhi waba inyama futhi wahlala phakathi kwethu futhi waba yisono ukuze thina sibe ukulunga uba yithi ukuze thina ngomusa wakhe singaba nguye wafikela ukuzothatha indawo yethu njengesoni ukusivumela sibe nendawo yakhe njengamadodana namadodakazi kaNkulunkulu ebukhweleni bobukhosi bakhe umusa kaNkulunkulu onjepho besingasho kanjani ukuthi lawo mazwi awalungile odlula amazulu nomhlaba kodwa lawo mazwi awasoze adlula umfana ongumdiya oyimpumputhe omncane ebusukwini obumbalwa obedlule eyimpumputhe selokhu abana amaviki amathathu amathathu nomamane obudala wemukele ukubona kwakhe ngokwetshwelekile futhi uhambe wasuka emsamo bekuyini na bekuyisikhumbuzo sihlolisiswe isikhathi eside samandla nomusa kaJesu Kristu malibonge igama lakhe elingcwele esihlolisiswe isikhathi eside izilingo izinkathazo kuzamazama nokudonsa kungokuthola ukushaywa kanzima kuphela kuwe ukubona ukuthi kukhona noma yini lapho nguNkulunkulu okushukumisayo futhi ekuvivinya esikadini esithile sedlule uKesari Augusta umkhulu emva kwempi enkulu edumileyo futhi wayenqobe ukunqoba okukhulu yena babezomnika umkhosi eRoma futhi wathi kubonge ifuna umuntu othile agibele indoda ayifanelekile ukuba igibele eceleni kwami ngenkathi ngisenze lokhu wathi ngifuna indoda ethile yabelane nami lezi zibusiso futhi yonke iwatabula amagamu zonke izikhulu zalungisa izidlodlo zazo futhi zapolisha izinkemba zabo futhi zenze izikhali zazo zakhanye ngempela futhi yonke into futhi zazijwayeza ukuma ziqonde futhi isalothe ethize enkosini yazo nokunye nokunye futhi ngayinye sakhuphuka isikhali sazo esikhulu phambi kwakhe ngenkathi ehlezi lapho esihlaleli sakhe sobukhosi ebuka futhi nakho kukhuphuka isikhulu nesaso esikhulu sidlodle sihle unqanqema nje lophaphe sama senze isaluthe saso uKesari wanikile ikhanda sasuka sahamba esinye siyakhuphuka senze isaluthe yaso uKesari wanikile ikhanda futhi sasuka sahamba isikhathi emva kwesikhathi isosha emuva kwesosha emgcineni ezansi le emgqeni ukuze indoda ihamba ngezinyawo encane yengenaso isihlangu ukuba isipholishe kanjalo futhi yayingenaso isidlodlo ukuba isilungise kodwa yenyuka phambi kukaKesari yayingakwazi ngisho ukwenza uhlobo lwesaluthe lukahle kodwa yavele yakhothamisa ikhanda layo futhi yasuka yahamba uKesari wathi ome kancane ungubani wena na buya uze lapha yenyukela lapho wayibuka kunezibazi ebusweni bayo bonke nokusikeka nokonakala ubuhle nokukhubazeka wathi uzitholephi lezo zibazi na yathi phandle empini nginole inkosi yami uKesari wathi khwela lapha futhi uhlale phansi eceleni kwami nguwe lowo ohloliwe futhi wavivinywa kowethu yakusona izikhathi sokulungisa isidlodlo ukusizo izinsuku zemfundo yisikhathi sokuhlola yisikhathi lapho uNkulunkulu ehlola khona ibandla lakhe ukuthola izibazi zempi zokulingwa kunzima nokulwa lezimpi yilowo ozogibela eceleni kwakhe welisha wahlolwa kanjani futhi wavivinywa ngaphambi kokuba afake ingubo ende yomprofeti welisha wayiphosa kanjani le ngubo ende ehlombe lakhe waye ngaba umuntu okahle kanjani welisha wambuka lapho ensimini lapho ayelima khona uNkulunkulu wathi yile ndoda yileyo ndoda engaqoka lengubo leyo ndoda engaqoka leyo ngubo ende ingayithatha indawo yakho Malibonge kabale kozi solayo elibona konke lihamba kanjani phezulu komhlaba izama ukuthola indoda ethile ezoqoka leyo ngubo ende ayekhuluma ngayo lingasiphuza yini sitsha engisiphuza yona lingapapathiza ngompapathizo engipapathiza ngawo na ningakwazi washo kulokho ngakho ke dina namhlanje njengebandla nifanele nembathe ingubo yende kaKristu lihlome zonke izikhali zikaKristu isivikela sonke nezihlala ngunezikhali ukuze sime singasoleki ngalelo suku ufune izikhumbuzo ezihlolisisiwe isikhathi eside njengoba engathi nansi inceku yami sengiyihlolile ngiyilingile ngayidlulisa njengoJobe usafakaza ikhulu lamaphesente uNkulunkulu iba nomusa kithi ukuthi singathatha uNkulunkulu ezwini lakhe futhi kube izikhumbuzo ezihlolisiswe isikhathi eside asikhuleke Babo busisiwe siya kubonga uNkulunkulu ongcwele kakhulu ngokusuka ekujileni impela kwezinhliziyo zethu ngesikhathi sokuhlolisisa konke kulingwa asizizwa kabi ngazo Nkosi kodwa siyabonga ukuthi umusa wakho wawenele ukusisiza kwedlula kulezi zikhathi ezinkulu zokulingwa Ngendodo kulumbusuku ukuthi kuzixhuxumise kanjani izithameli ngenkathi ibalule umuso mangalisayo ukuthi uma sifika kulelo vese lithile ezingozini eziningi izinkathazo nezihibe sengivele ngidlulile ngumusa oze wangifikisa lapha ngumusa ozongiyisa phambili wokuxhuxumise inhliziyo yabantu siyakhole ukuthi bekusemqeni nomlayezo kulobusuku ukuthi bekuyisikhathi sokuhlolisisa ngezingozi izinkathazo nezihibe bekungoko kusiza uKristu lowo ozihlolile yena uqobo manje nokwazi ukuthi umile ethembekile ngomusa kaNkulunkulu bekungoko kuletha ihlazo kulabo owile nokwehla nokunyuka nokunganaki nokukhulula ukuphila woNkulunkulu akukho ngisho isibazi sempi ukukhombisa impi siyakhuleka kulobo busuku Nkosi ukuthi uzongwelisa banda ngekazi lakho elikhulu elingcwele futhi uhlanze konke ukushaywa kanzima nezo zonke izindawane ezibuthakathaka nayo yonke imithwana engcolile udlulise emshinini futhi nokuphinda ukungangathe kuphume Nkosi futhi kwenze impahla yokwaka wo baba waphakade nobusisiwe yizo mkhuleko wenceku yakho futhi sisakhothamisa abakhanda ethu uma bengungaba khona umuntu onjalo lapha kulobo busuku ngezo ukuthi uNkulunkulu kulezi zikhathi zokuhlola akaze akuthole uthembekile endaweni yomsebenzi lapho ukuphikisana kuqubuka noma ngabe uxumela phakathi ngqo futhi uhlanganyele nako na lapho izingxabano ziqubuka lapho kunganaki lapho imehluko ebandleni ufika ngabe uchema nezinkoleloze nabacwasanayo nokunye nokunye kanjalo na ngabe ulalela ukuhleba emigwaqeni nangasezinda weni na uma unecala lalokho ushayisiswe kanzima ngokushaya kanzima kukadevele asibuyele muve sithandweni kulobu busuku futhi siphinde sincibikaliswe futhi siphume ngaphandle kwakho kithi makuthi uNkulunkulu asikulufele phansi futhi asilungiselele lelibhuloho elikhulu ukuthatha uhlwitho lwalo uma umuntu onjalo lapha futhi engathanda ukukhunjulwa wena uthi futhi Brenham ngingazi kanjani ukuthi lesi esingafi isikhumbuzo saphakade sizokuma na ngizonicaphunela izwi lakhe ngokuka Johane wesihlanu ivesi lamashumi amabili nane ozwa izwi lami hayi oya esikoleni sami ozwa amazwi ami futhi akhole ngongithumileyo nokuphila okuphakade futhi akasayi kwahlulelweni kepha wedlulile kufeni wangene kuphileni Niyalizwa izwi lakhe linibiza kulobu busuku na uma nilizwa futhi nithanda ukukhunjula emkhulekweni ukasiphakamisa isandla sakho uthi Brenham ngikhulekele nje ngifuna ukuba uhlobo olufanele lwempahla ukuthi lapho uKristu ekhipha ibandla lakhe ukuthi angeke ngibe uNkulunkulu akubusise emnumzane angeke ngizanyazanyiswe ngakho uzongibeka ngqo ebandleni uNkulunkulu akubusise insizwa uNkulunkulu akubusise dadewethu ngifuna ukuba uNkulunkulu akubusise mfowethu ngifuna ukuba uhlobo olukahle lwempahla uNkulunkulu akubusise umncane emuva lapho uNkulunkulu akubusise ngapha mfowethu othandekayo ngifuna ukuthwalwa njengempahla yokwakha yangempela ngifuna ukwazi ukunikeza ubufakazi bokuthi ithemba elinjani lilele kimi ithemba uNkulunkulu akubusise dade kuhle lokho kulungile kwenzani mfowethu Branham ngokuphakamisa izandla zami na uyadlule kufeni uye kuphileni lokho okwenzayo wephula wonke umthetho wamandla adonsela phansi khona lapho uyabona uma nje uyisithombe esibunjiwe uhlezi lapho ubungeke neze usiphakamise isandla sakho ubungeke kwenze kodwa kukhombisa ukuthi kukhona umoya kuwe umoya futhi lowo moya uzwile umoya kaNkulunkulu ukhuluma nawe futhi lowo moya ongaphakathi kuwo wenze isinqumo ngakho ke ushaya indiva isayense ushaya indiva amandla adonsela phansi siyaphakama ukhombisa ukuthi kunomoya kuwe ungaphakamisa isandla sakho uma ubufile ungekwenze kodwa uza ekuphileni into ethize yenzekile uma ufile esonweni nasesiphambu kweni uNkulunkulu angeke saphinde akhuluma nawe isandla sakho sizokwehlela phansi uma ungafile esonweni nasesiphambu kweni futhi uNkulunkulu angakhuluma nawe futhi wemukele ukuphila uzophakamisa isandla sakho niyabo kukhombisa ukuthi ukuphila kwenze isinqumo wemukele uKristu wedlulile kufeni wangena kuphileni uma ukuqondile Musho ngokuqonda manje njengoba uphakamisa isandla sakho uthi uNkulunkulu yiba nomusa kimi ngenze ngibe yilokho ebengifanele ngibe yikho futhi ngizokukhonza yonke impilo yami ngifuna ukutholakala ngilungele ngalolo suku isibusiso kuwe mfowethu othandekayo emuva lapho uNkulunkulu akubusiso mfo osemncane uNkulunkulu akubusiso lapho mfo uNkulunkulu abe nawe uNkulunkulu akubusise sithandwa kulungile omunye futhi uNkulunkulu akubusise wena lapha mfowethu Roy futhi inkosi ibe nawe yebo Nkosi ngithole ngifanelekile ngithole ngifanelekile uNkulunkulu akubusise mfowethu emuva le impela uNkulunkulu uyakubona jabulani omunye futhi ofuna ukukhunjula emkhulekweni manje na ngenze kulungile asi